Ubaluleka kwakho dali mina ngikubona usungeke tuze kwami I'm such a fool yes Ubaluleka kwakho dali ngikubona usungeke tuze kwami I'm such a fool yes Ebengilinga one time One more time oh, Ilungisa maputa amidala Ilungisa maputa One more time oh, Ilungisa maputa amidala Ilungisa maputa amidala One more time Ilungisa maputa amidala Mina bengidlala bangani Beti gimi Aungfanele my love Mina bengidlala bangani Beti gimi Aungfanele my darling Mina bengidlala bangani Beti gimi Aungfanele my darling Yeah oh Ngiyazukuthi mina dali ngikonile dali ngikholele dali ngikhole ngingazelele nami nginamaphutha ngabobonke abantu dala kukazange lasici dali ngicela ngikholele Kamukela njengoba nginjalo Hayi noma ungangilahla uyothola njengami Ngoba madoda efana mama Yeah, azuyoqoma ufike ephi Umufuna umulobe fes Ngoba akekho umulobe fes mama Ebengilinga one more time One more time oh, Ilungisa maputa amidala Ilungisa maputa amidala One more time oh, Ilungisa maputa amidala Ilungisa maputa amidala One more time oh, Ilungisa maputa amidala
Ilungisa maputa Yazi ngikonile futhi ngibonile ixoshwa libhekile ngicela uthole 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 mama amaphutha enzeka kodwa uthando malisekhona namanxeba sangabhola
olele
ngixolele
yilungisa amaphutha Ngiyawo